Jesse.
Oh, look on.
I'm not Jesse.
Double look on.
I'm not Jesse.
Oh, look on.
I'm not Jesse.
Why no man, why no man Jesse? Oh, man Jesse. Ooh, yeah, man Jesse. Tulikutana da sweet corner. Nikamuomba onge nami. Nikamuliza wapi nitakuona. Akusita kanena. Wauwa manzese. Wao kijiweni wala ndete. Chochoro na kona kama zote. Kama kweli nampenda basi twende. Na kuita jiwe. Tuishi sote siku. Mina wewe. My youth kazaliwa. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. Ayo lulu. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. No, nobody no like it. She don't mind it. Yeah, yeah, yeah. She probably be feeling like a running, running, baby, I'm coming home.
We always been the baddest couple ever. See anybody knows, never knows, Kenzo never. Know how far we came hard, but together. Some days we get lit and play hide and seek. Mtumboni ninjai, like it under a hana joto.
Woman, woman.
Tumshukuru mola, uhai familia na ndoto.
My youth kazaliwa, Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. Ayo lulu. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. We came from the low life. I look in your eyes, see my whole life. My you show me love, see the low life. I rise and fall with my Lola. Lola, Lola. Why me fall? Lola, Lola. My love kazaliwa. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. Ayo lulu. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. My love kazaliwa. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Zawadi kaniletea. Ayo lulu. Mungu kanijalia. Jinzo kantunukia. Ayo lulu.
Oh, who are my African lady?
Cause we are the Nerimo.